Shanky Supplier dot com.
Ujenzi mama
kuma chesi bote kapakas Pose za uka zibali ya hapakas Pose za uka chesi bote hapakas Pose za uka zibali ya hapakas Pose za uka Pose za uka Pose za uka zibali
Noma kuwacha kazi noma Masiara
Watoto badwa wajala
Wajala
Nafosu chuma
Kiume kujituma
Bagala Majombo ya nawai kulala
Kulala
Say no what's poppin'. muziki paka kitani kwako chanti supply.com.